ድሬ ዲሞክራሲ ቶም ማሊኖውስኪ አሜሪካት ኢታና ድመ ዲሞክራሲ ምርግዳልናማት ይፊ ሆጂት ዲዮታና ኢትዮጵያ ትመልቱ ረገት ንብልቾታ ሞቱማ ኢትዮጵያ ለን ዋነካከረት ወልዱበት ሞቱማን ኢትዮጵያ ጅጅራም ፍዱፍ ዋዳገለ ሁጂ ሮልቹፍ ኢትጋፈተም ቀባጀለ ዮብልቾት ኢትዮጵያ ለ ወልዱበት አንለጃበሰዱበት አከ ኡመቲ አዱኛ ኦዱ ቁልቁልት ይፊ ዱቢዋን ፋይዳ ረቀባን አርጋት ቀባጩፈሞ ሚዲያ ጩፍ ደንታቲኖ ሚዲያ ወላባት ይፊ ጃባ ከታይ በኑወያ ጀለት ጋፈተማን ኩን ኢትዮጵያ ከይሰተሞ ጅጅራም ዱፉ ማለለኔ ካሁምናን ታውን ቀቡ ስርንለኔ ከበርዱማ አባተ ተነጅርታው መለየ የጁን ዱበት ትጋፈተማን ኩን መለስካቹ አማቲ ቡልቻካና ኢትዮጵያ ትዱብሴ ኩታ ሳዴሶ ኩኖ ናሞ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጋፊፍ ዴቢ አደት ከነኒን ከንከነዱበተን ኢታና ሚኒስትራ ዩናይትድ ስቴትስ ቶም ማሊኖውስኪ ጉርሙ ዲፕሎማቶታ ቢየሳኒ ሆገኑዳን ሚኒስትራ ድማላ ኢትዮጵያ ወርቅኔ ገበዮን ከንሆገነመ ጉርሙ አንጎተ ኢትዮጵያ ወጅን ቶርበን ደብረከስ ወልገውዳን ዲሞተ ዲሞክራሲ ምርገደልነማ ቡልቺሰ ጋሪ ረት ኢፈት ያደወል ጅጅረን ይጅረን ገመ ሞቱማ ኢትዮጵያቲኒስ ከለት ያደዳቲን ጅጅራለን ጀልቀበባን ኢትፉፉፍ ሙራኖን ሳጅራቹን ኢብሰሜጅራ ገመ ከናን ዱጋት ጅጅረምኒ ቶም ማሊኖውስኪ ኢተመነን ኢትዮጵያ ከሰት ጌጌ ሰሜዮቴ ጋፈተመኒ አከነት ዴብሰን ዲፕሎማቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኦላናንኩን ጅጅረምኒ ጀደመ ከንዱፉ ደንደው ከነንፍ ደጀዴ ከዋዳሴኒ ሞቱማ ኢትዮጵያቲን ቆፋ ጀረን
The government, as we know, because it has spoken publicly about this, has said that it intends
Akkani bekutti motumman ifat akkabeksettis gamaddaddatin jijjiramoto gochutti fufuda fedi akkaqabu ipsejiramotumman akkanatti fakkatutti kamotumman jijjiramatti gochuf jede dimmoto lano jede mankesa tokko filannorratti jijjiramo gochuf fedi agarsisu sati akkadubbatanitti yote bakko buumma madalawa yokanimmo sirna lakkasi makate caasa filanno ke sadrir sudaf yadani jiran gochane nakasi agamma to jiran olfamne ega wadale sene mankana ojitti jijirun ittigafatamni saka motumba etiopiyati kun amerika ra yokanimmo biya kanirra kan dufumiti kanini to udendo mari etiopiya ke satgege samuf murti asumat argamun qofa jirani jiran ሀተው መለ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሀሪሮፍ ወልትፈኛ ወሊን ቀቡራ ከውዳን የሮባየ ሞቱማ ኢትዮጵያቲፍ ከጎርሰከኑ ተውለ ሂንኦክስነ ቶማሊኖውስኪ
because we are friends and because we have a very close relationship with the government we do offer advice
michuantanef motumicha wajin hariro gari wanqamnuf yeroda yerot yadani kenninaf kanaf wada motumman sene gammachun simanejira sanarra tares tarkan file tares samansana akafudatus jajjabesina yeroduma gababa kana kesatti jijjiramon garfagota anjirachusa kan ibsanif amanta ummata ijaru kanen dandensisan tarkan filen dabalata akafudata mangorsinejira sanajechun immo hidamtota sararka olana rejiran atatamaniku labsiyero atatama kesariti dambou kana gidduttimo qajeelfama raawi labsiyero atatama kana laafisu akkasumas waltajji marif mijessu dirirsu kanneen ilaallatan akkasumas biyyatti keessatti sirna sabaayima yookaan immoo miidiyaa walabaatiif mijaata dirirsu kanneen ilaallatan jechuudhaan ibsan maalinoowiskiin keessumaa gara dhumaarratti sabaahimaa yookaan immoo miidiyaa walabaaf qilleensa yookaan hawaa banaa ta'e uumuu laalchise ibsa ballaa kennan maalinoowiskiin kammootummaan Itoophiyaa oduuwwan qabatamoon taane sabaahimaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaatiin tamsaasamu jedhee fi haasawaalee jibbinsaa jechuudhaan balaaleffatu laalchise akkana jechuun deebisan.
The last of these I think is particularly important in light of a concern that the Ethiopian government has
Imminni dhimaa kun kan mootummaan Itoophiyaa utuu walirraan kutiin deddeebisee yaaddoosaa ibsuun walqabatee naalaalamu yaaddoon haasawaalee jibbinsaa kun dhimma baay'ee barbaachisaadha. Akkan yaadutti haasaan jibbinsaa kun irra caalaa kan inni dhufu miseensota daayaasporaa tokko tokkoon kan hundeessaman buufatawwan tamsaasa oduu tokko tokkoorraati. Gama kanaan gorsi nuti mootummaadhaaf qabnu maddeen oduu kanarraa kanneen dhufan oduuwwan sirriin ta'iniif haasawaaleen jibbinsaa ilaalchise yaaddoo qabdu taanaan kanaaf qorichi baay'ee gaariin Ameerikaatti afaan Ingiliziin akkuma jedhamu sabaayimaa yookaan miidiyaa walabaaf cimaa biyya keessaaf balbala banuudhaan akka lolaa bishaanii odeeffannoo dhugaa ta'e keessa lolaasudha. Yoo akkas ta'e uummanni biyyattii gara feesbuukii deemee odeeffannoo barbaaduuf hin dirqamu. Ameerikaa keessattis ta'e Itoophiyaa keessatti oduun dhugaa hin taane kan inni facaasamu yeroo namni odeeffannoo guyyaadhaa guyyaatti barbaadu argachuuf jecha gara miidiyaalee hawaasummaa dhaquudhaaf dirqamu jedhanii jiru. Kanneen Itoophiyaa keessatti argaman hoogganoonni paartiilee mormituu mootummaan Itoophiyaa keessumaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti filannoo bara 1997 irraa jalqabee dhiittaalee mirga dhala namaa guguddoo raawwateef amala abbaa irrummaa mul'ise jedhaniif deebii mootummaa Yuunaayitid Isteets kennetti mufachuu isaanii inumaayyuu dheekkamuu isaanii ifatti dubbataa jiran. Mootummaa Yuunaayitid Isteets dantaa isaa eegsifachuuf jecha dhiibbaa mootummaa Itoophiyaaf jilbeeffatee jira jechuun illee himatu. Kana ilaalchisee yaada qaban gaafatamanii akkana jechuun dubbatan Tom Malinowski.
In this difficult situation, I can't blame anyone for being frustrated. The government is sometimes frustrated with us.
Haara rakkisa akkanaa kana keessatti eenyuyyuu yoo aare yookaan immoo yoo dheekkame komachuu hin danda'u. Mootummaan yeroo tokko tokko wanna nuti goonutti yookaan dubbachuu keenyatti ni aara. Mormitoonnis yeroo tokko tokko nutti aaru akka nuti caalaa dubbannu waan barbaadaniif kun baay'ee gaariidha. Akka namoota tokko tokkootu hin taane nuti qeeqani fudhanna. Garuu waan ifa ta'uu qabu tokko keessumaa bara dabre eegaa rakkoon mormii kun uumame irraa jalqabee akka mirgi dhala namaa hundammate Itoophiyaa keessatti mirkanaa'u gaafachuu gama laallateen murannoo ishee akka jabaatti agarsiistee jirti Yuunaayitid Isteets. Dhugumatti dhimmi kun dantaa kabiraa Itoophiyaa keessaa qabnu wajjin akka cimaatti kan walqabatedha jedhanii jiru. Paartiileen mormitootaa akka jedhanutu hin taane dantaan Yuunaayitid Isteets Itoophiyaaf naannoo isheetti qabdu ijaarsa dimookiraasiif eegumsa mirga dhala namaaf murannoo qabdu wajjin kan wal faalleessu miti jechuudhaan dubbatanii jiran dippiloomaatiin olaanaan kan Yuunaayitid Isteets kun.
We do have a very close strategic partnership with Ethiopia on security.
Itoophiyaa wajjin wal gargaarsa tarsiimoo misoomaaf nageenya naannootti fuuleffate ni qabna. Itti galiiwwan kana mara ga'uun kan danda'amu Itoophiyaan biyya tasgabbooftuu fi misooma qabdu yoo taate ijaarsi dimookiraasii biyyattii keessatti yoo milkaa'e qofa. Kanarratti aangawoonni Itoophiyaa akka walii galanillee shakkii tokko hin qabu dhibbaaf dhibbatti nan amana. Wanni kun itti gala isaan lafa kaayyata wajjin waan wal simatuuf. Kanaaf ibsawwan keenya uummataaf ifatti facaasne keessattis ta'e haasawa dippiloomaatii garfagoo dhuunfaatti namoota waliin geggeessine keessatti akkasumas hariiroo keenya kabiroo keessatti mootummaan mirgawwan dhala namaa eeguudhaaf waadaa seene akka hojiitti jijjiru aganuuf danda'ame mara jajjabeessinee jirra hubachiisnee jirraa jedhanii jiru. Xumura irratti deemsa dimookiraasummaaf haala amma Itoophiyaa keessa jiru akkamitti akka ilaalan gaafatamaniinnaa deebisanis labsii yeroo amma Itoophiyaa keessatti labsame kan yeroo atattamaa kana jala bulchiisa jiru jalatti qabinsawwan mirga dhala namaa fooyya'aa jiru jechuun rakkisaadha. Akkuman duraan dubbadhe labsii yeroo atattamaa kana jalatti mirgawwan heeraa Itoophiyaa keessatti tumamanii turan aga tokko uguramanii jiru. Gaaffiin guddaan Itoophiyaan akkamitti rakkoo kanaaf bulchisa labsii yeroo atattamaa kana jalaa baati kan jedhudha jechuudhaan ittaanaa muummicha ministeeraa Yuunaayitid Isteets Toom Maalinoowiskii dubbatanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya dirree dimookiraasii kanarraa kanumaan xumura nagaatti ani namoo daandiiti.